radio kalangu kettiniɗo yamde joyi wittore ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfulde nani ko e kibaruji nanni e nder kibaruji meɗen. Nimɓe ɗiɗo suka suɓaɓe to suudu sariya sarɗoru nimɓe mawɓe gattama hunayere hande subana o. Nanni wiɗangol dow hippitere waɗanode to endal tongo tongo hanti yerno ministre kawjiɗo sogeji to endal leydi amérique wiri. Yewtere meɗen pindinol hande haltanana dow tarifi tubako boɗejo birteɗo Vilmin Maurice inditiraɗo may bouge laaminoɗo to endal dakoro illu ko zaman tubakoɓe mo tarifi muɗum nimɓe wuuro dakoro mbawta yeggiti ɗum. Kaƴƴude woni ko kartirten kibaruji men. Kori jamirtemo min Omar Hama jangata o kibaruji mo e fulfulde. Nimɓe ɗiɗo heyɓe sukpaɓe to suudu sariya sarɗoru yimɓe mawɓe gattama hunayere hande subaka o to suudu assemblé ndun. Souley Moutari e Mariama Ali Alhaji Ibrahim ɓeɗo fu no deputéɓe ɓe parti PNDS tareya. Soɗo miccito doni cuɓakiki waɗa kenana ɗo endan nogay lewru avril witti non ɗo ko laati ɗo enda guɓal partiji ɗi gala gaɗa laamuɓe pottay e ɗo endam nimɓe cuɓaki deputéɓe ano jiji en noni to suudu sariya sarɗoru nimɓe mawɓe ɗum. Ɗum ko saabi ɗum ɗo ni cuɓaki mo waɗanana e dilludu hoore ɗo endam mbiyeteɗo Karijo Mahammadou latiɗo kam wona hoore suudu ndu e mayde goto nder maɓɓe mbiyeteɗo Isiaka Ali. Mariama Alaji Ibrahim Ali Elaji Ibrahim nani ko wi Habibou Garba o deputéjo duno.
C'est une lourde mission.
Golle mawɗe noon woni komin kalfina kam woni minen woni ko sarɗonto hoorejo leydi seni yoofi laawol na bonni amana leydi. Minen carɗanndu konna ministére uɓe laatiɓe kayndu konna seni waɗi gacce na waɗi jamba goɗon hunno ene teddude sanne dey minen goni e majjum min jarrake min naati. Jonnon miɗen nodda yaade keddi neɗɗo fu laatiɗo goɗɗo balla ko wawi wallude min nder gollal ngal waddana min ballaga min keɓ golɗen ɗan yaha yeeso fa wooɗa.
Nani fa hande hoore jono campagne hiite lantarki biteɗo Nigeleka ano inditiraɗo ɗo endam Ibrahima Fukori o nangama kegam e haala ka kalten ka imo tawa le garuwal kasungal kolo imo maɓɓi o tumira kena duna e ñamde ceede gomnanti yerno pasantoɗo makko wiri. Ndenene wajibi o wara to suudu sariya ndun do o nangaɗo sappo e jeenayi lewru juin waroru ndu. Yaya Badamasi no neɗɗo latiɗo fedde jinganore ɓiɓɓe leydi mo Zender imo tawa e garuwal kasu ngal Zender hande subana o woni ko o nanga o tumira kena duni e wattude dande e umminde fitina nder leydi e fa hande mburtaki wi'aki no waɗa mawde gi ki horeɓe gallure nden kaɗi ko wi niɓe mburto. Oɗon miccintine du fa wadde joni ɗo enna ko le ñamay hande wi'anoma ɗo enda hano jande metta no waɗano to enda nokkure suudu assemblé ɗo enda yamɗe ɗiɗi ñaloma dey horeɓe gallure ɓen calake ɗum. E nder lasara alarba noga e joyi lewru avril bitinidu woni ko ɓiɓɓe bomɓe jeɗɗo ɗo endan wonduɓe kaɓorɗe bonɗe kippiti nder wuro Tangunga département mo Torodi le région mo Tillaberi. Yeru no Ibrahim Moussa perfet mo Torodi wiri ɓe gardana ɗo endam ano subakab ɗo endam koɓe jeyi ɓe pili ano nangude ɗo endam jowro wuro ngo. Ɗum ko saabi Nafisa Adamu Sirfo noddimo e callalol nani ko haali.
Himɓe jo en kaɓorɗe bonɗe ka e ngal keppiti galle jowro wuro ngo enna mbiteɗo Amadou Allah waɗne ɓe keɓa sa'a soɓe tawi on ɗon wurtake dey ɓe nawni wer makko ɗiɗon laatiɓe yeeyoɓe noon endan kulle mu'en. Enen mbawi wiide ni yom tagol niɓe goɓe gaɗa saabu jowro o mbiteɗo Amadou kam woni mawɗo kogologoɓe wonɓe leydi Torodi laatiɓe ka e mballi ley département o endan fuu jonde jam waɗi ndenago waɗi. Kono sakiti ni woni so ƴeewama himɓe ɗiɗon ɓe endan ɓe nawnake nawnanɗe cattuɗe ɗum ɗuɓe pellano. Nonni ɗum konna himɓe mbuli cuuɗi sappo e jeetati ɓe bonini guineji kewɗi saɓe mbuli bidigaji kewɗi himɓe ndu noon laatiɓe ɓe gardi semɓe sanne jon o ko laaɓini woni so Allah jaɓi ɓe keɓeteɓe nino
inchallah on va les avoir.
Soɗon miccito e ɗule leru octobre wittini ɗu sogeji leydi america e ɗi niger mbarama to enda ley tournirgal ko ɓiɓɓe bomɓe jeyi tunniniɓe to enda nder département mo walam région to endan Tillaberi. Hippitere nde dow wari ɗo enda kwatta sogeji nayi ɗi leydi america ɗum ko saabi ɗo endam hano wiɗagol waɗama ɗo enda e ƴewtinaki fafame ɗum e saabi o bonanda. Yerini no campagne kawjiɗo ɗo endam filla habaru to enda leydi france haaliri ko ministre majjiɗo ndenago e sogeji leydi Amerika to anda haali kanko on biteɗo Jim Mattis. Ɗum ko saabi kenga o yehi to enda to sud assemblé ndu leydi Amerika ndum nani ko bandimi Alassane Kuzi heɓi to campagne kawjiɗo filla habaruji to enda leydi France.
Ministre leydi Amerika kawjiɗo filla ndenago leydi o haali e dow filla wiide ke laamu leydi Amerika no ɗon no ndaara dow filla ko darto sogeji maɓɓe nayi mbaraɗi lewru octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder leydi Niger. Hono himɓe hokkaɓe waɗa wiɗagol dow filla mayde ɗiɗo sogeji ni gasini golle muɗum en yaade yeesode konna himɓe no nowan ɗumen woni ko waddi ɗum yerno fa hande campagne leydi France hokkugol habaru wiyetede AFP haaliri. E dow miccintingol ni sogeji Amérique nayo ɗiɗo wara kana nayi lewru octobre ndu endan hadde wuro wiyetego tongo tongo kiloji muɗum hemre hakkude muɗum e ñemey heedoyde e keerolno e leydi Mali. Ɓe gona ndemu sogeji sappo eɗi leydi Amérique hawtaɗo e leydi Niger du sogeji muɗum capanɗe tati wonno no gaɗa yiilaru gam batte yiitude no kuuje. Hono kamban hokkoɓe labar kondan wi ko ɓeydi wadde toɗo ni woni kanƴi sogeji anda han sigila majji woni timmiday woɗi ɓe ekkitaki ekkitagol lobbol nonndi fa hande konno ɓe jaadi cuusal e farrati koɓe jeeyi ɓe camano e himɓe bomɓe ɓen anda fa mayideji ɗi gaɗi.
Nanni fo ande mbiya gouvernement mo Niger yarani ɗo enda ana kotta tonuji capanɗe nayi e joyi maaro gure tati ɗe département mo Filinge. Ɗum do ɗe gure jarna kana ana hippitere wande to enda nder jeɗɗire wittinde ko ɓiɓɓe bonɓe jeeyi mbaroy to enda nimɓe. Toni Tankari Marafa préfet on o haali o wi ka ballaga du yatana ɗo enda wallo ano nimɓe latiɓe yaha waranama nimɓe. Ɗum du nimɓe ujunere e teme nayo kam dokkal ngal ƴewta. Mamman Koraw goto heɓi nder dokkal gaddangal ngal nani ko fammini Abdoulaye Bagasa dow majju.
Ɓe sunka zo bada ɓadda lokaci ba
koɓe gari ɓe keɗaki fuu goɗɗum ñawrini ɓe tinni iɓe jeddana ɓe bononndaji ɗi hewti nde irni he bandum waɗi sey ni muñal ngam bononde kam heƴi waɗi wala no waɗegom. Miɗen jetta ardiɓe ɓeedu ɓe gaddani himɓe balla wala duumo heɓay botoru ngam ɓaade fuu heɓi ko watta botoji maaro laso e motoji mum en bujja ɓeedu kokkama tonuji ñamri ngam ɓuytude torraji
maɓɓe.
Ɗum waɗi ko watta lebbi tati ni joni ko laamiɓe wuro Doganduci koƴƴi laawol e ɓuytude ceede ano misali ko darta ɗo nder dewgal lamru ma mayde. Ɗum du e ɓuytude ɗum woni ceede majjun ngol laawol du nimɓe puɗɗi nimɓe wuro ngon puɗɗi no ko tokkiraɗu no woɗiri yerno dottijo goto jewtitaɗo wi e faware dum ɓe laamiɓe du koƴƴi laabi e ɓuytude ano kulle go enda. Dambaji doka kona goto gonɗo do inde laamu o nani ko wi Aziz Danyuma do majju.
Laabi adade ɗinno ɗon no gollire misali ceede dewgal taƴaɗe ujunaji lasoy tati kanƴe ni gona no jaari debbo ceeraɗo mo rimay ujune waronje yarante ceeraɗo dey no tawda ɓiɓɓe ujunaji sappo e tati yarante. Nder laabi adade ɗini ɗum wi'i ɗum itta deful ñamdu nder ɓaale no hokka himɓe wakkati himɓe mayra kam fuu e nder batu lamruji misali pummadi ɗi himɓe gaddante gaɗa fatiya dewgal. Nde dewgal waɗi du botoji ñamri ɗi gorko on yarante to ɓuur tati bani kono woodi suuɗotoɓe yara ko ɓuri noon. Laabi ɗiɗi tan goni adaka kanƴi goni uniforme e moto e loreji diwodiranɗi ñande ɓaŋete ɗum du yaade yeeso no haɗoyte.
A wannan Aboubayeba muna ɗo kadu kaɓe sagri
natoɓe ley sigila tewteru ko talkuru bakka ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi hawtade e ƴeewoɓe ko tewteru ɗum no ndomi fa hande jobdi muɗum en yerno kaalo do inde ɓe ƴeewoɓe sigila tewteru on wi o holli du fawari joni ko watta ɗo enda ano millioji capanɗe nayi ɓe kani yoɓede ko warta ɓeyto ɗo enda nder pilol talkuru pilaki bakka ko watta duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetatu. Alkasum Mamman janguino goto mo CG Lazare latiɗo kam woni kaalo do inde maɓɓe nani ko wi Alassane Kuzi do maccu.
L'enveloppe allouée au BAC c'est
1 milliard go'o e millioji hemre goni dimma ceede gatteteɗe hikka nder sir tewteru BAC. Ceede ɗeɗum keƴata kumta haajuji himɓe e yoɓude ñamale e himɓe tokkata gomnati ɗo filla tewteru BAC waɗano rawani du ɗum ndu waddi ko miɗen tawa nder saɗormaji ɗi millioji keme nayyi ko yoɓata ñamale ɗeɗum gattaka nder ceede ɗe ngam majjum waɗi ko hande université wawa yoɓi himɓe seyde itti ceede ɗen nder milliard go'o e millioji hemre ɗi komin joɓe. Alano ardiɗo sigila tewteru dugom wi'iri min ɗum ndenne silɓere sottayi amma de gomnati ɓeydata ko jacci ɗum no hani o ɓeydi lawa ɗum nde université du ƴewtinto moƴƴina sigila mum no hani o moƴƴina mum ngam minen komin giɗi woni no ɗum wurtiniri inɗe heɓuɓe ɓen ceede amin naata juuɗe amin.
La correction dès la proclamation
Nani ɓurondiral wabde ko box ko fuɗɗi illu noga yaade noga e joyi leru avril to endan doso no woni e hoore mum ɗum du ɗum hawri ɗo enda hano nimɓe capanɗe tato en joyo ƴuwoyɓe to enda nder région ji jeɗɗi ɗi leydi Niger ndi fuu sayni région je nder ɓe mum cali warde box o du ko waɗi sigila ngam heɓa tawe ɗo endan yaajinama nder leydi meɗen Niger e fa hande ƴeewe ɓurɓe wawde. Mahamadou Grema goto hoorejo liɗo ɗum nawni ko wi Moussa Hassan Domacci.
Nder tawraɓe kilooji laso ɗiɗi e jeenayi tilibere heɓi jaalorgal ɓe keɓi tammal kanŋe. Nder tawraɓe kilooji woygu e ɗiɗi e woygu e jeegom agades heɓi jaalorgal. Nder tawraɓe kilooji laso e tati ñeme heɓi jaalorgal. Nder tawraɓe kilooji laso e tati e naydu doso heɓi jaalorgal. Har ko darata keɓol pelle pelle ɗen du sayni puɗɗire aramɓe heɓuɓe tammal kanŋe e tammal cardi gotal. Tilibeeri wari ɗiɗaɓo ɓe keɓi tammal kanŋe gotal e tammal cardi gotal. Ñeme wari tataɓo ɓe keɓi tammal kanŋe gotal e tammaje jamdi boɗeri tati. Doso wari nayaɓo ɓe keɓi tammal kanŋe gotal e tammal jamdi boɗeri gotal. Maraɗi laati joyaɓo ɓe keɓi tammaje cardi ɗiɗi e tammaje jamdi boɗeri ɗiɗi. Difa wari jeegaɓo ɓe keɓi tammaje jamdi boɗeri tati. Tawa sakiti ɓe keɓi tammal cardi gotal. Ɓeydari heɓake ngam on gi'i he lawol gol agades wari arano tawi denno ñame waranno arano wakkati fu. Yaade yeeso inɗe heɓuɓe jaalorgal ɓe nanoyta nder fijoji leyɗe yaasi.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nanni en gartan e yewtere meɗen pindino lerno kalirnomi ano ɗin tuuɗi fa tawe nimɓe dakoro région maradi jeggitiɗo enda ano laamiɗo bilteɗo Vilmin Maurice mo inditiraɗo ɗo enda May Bouje laatiɗo joɗa kene to enda no laami to enda wuro dakoro. O do neɗɗo noon laatiɗo ɗo endan tiɗuɗo sanne cattuɗo yeruno Elaji Hamidou Makaw laatiɗo janginono jaaɗo powtiri haaliri hunde neɗɗo noon laatiɗo ɗo endan o laamorake to endan e catte. Nani ko Moctar Hamadou fammininiɓe domacu.
May Bouje noon ko wiyete laamiɗo noon endam boɗejo tubako. Ko waɗi ko wiya May Bouje de wonno hono kaddile makko ɗe kannandi e noon endam. Kanko ɗum woni ko joƴƴini laamu ɗo endan dakoro caggal mum du konɗan o neɗɗo noon endan cattuɗo sanne sanne. Wakkatiji goo sene o yaha jahangal o ƴuwa ɗo endan yaade maradi. Himɓe ɓe o fottino wara har ga endan ɓe fu o hooƴan ɓe watte e mota makko noon o soƴƴoto e maɓɓe to ɓe ƴuwi toon. O yaaraɓe fa har maradi ni yaade kornaka en ni e rawan maci o yaha o yoppoɓe har ton enda nonnoon fande so on wartu konnan ɓe fottino ƴowi har ngol dakoro ngol no fondi ton ɓendu konɗan o wattaɓe mota makko o soƴƴido e maɓɓe kasendan to ɓe ƴuno ton o waddaɓe kasendan fa har ga enda o yoppaɓe. Ayi neɗɗo noon laatiɗo catte makko no heewi sanne laamu makko no mawni du laamu tetuno ko o woodi. Ƴewle wuro dakoro ɗo enda laawol malngol peccowol wuro yamaradi ngol a suusa saɗa he lettugal laawol ngol a heɓata jolta garta har gorgal ɗo neɗɗo gorgal ude hetta jolta yaha lettugal ton ɗum du konɗo fof haaɗi ɗum. Caggal mum du sene ndiyan toɓi ndiyan mawɗan toɓi fa paaɓina mboya jamma kaadi koyte soogueji en ni gumiye en ni ba golloɓe sanso tawaɓe haddon enna fo o wiya ɓe ummoɓe jaaha to feto to paaɓi ɗo no wawi to endam ɓe kinno ɓe paɗɗa kaaƴe heɓa paaɓi ɗi deƴƴita ngam deki ko wi hetta ɗano so paaɓi no waya yiɗa bojji paaɓi ɗi enda a yina himɓe mbalano dari no paɗɗa paaɓi ɗi enda heɓɗi deƴƴita. Gaɗa majju no hunde fof ko wi waɗe watten noon koye on woodi sanɓe sanne tilayi himɓe gaɗirto ɗum saabu joltugol laawol ngol joni ko jiiɗa ko haaɗi ɗum sey neɗɗo no yiɗa yaata neɗɗo muɗum sey nde acci faareede jamma de ko jolta laawol ngol a yina hunde fof ko wi waɗe watte noon tilay
ɗo wonto kibaruji meɗe e fulfulde tili en jettan Raylat Soumana Abdoulaye Bunga wallirɓe en ko nan ɗon kibaruji ɗi joni wala fuu ko mbawmi sanan wiya Gungu Mamman Dantani wadda ko ɗemgal hawsankore kirten to jan hirti
kirosein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawre
kettine studio kalangu ɗo radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger.